Yazi bafana ni useless, lanani kathi dlalo good games, inkinga senjeleni steamman, ngizonjunyiswa kwesitofu sishimele, ingane nasentwembini nashimele, angisoze nalunga lakwina ngizonikokela futhi ngiyathanda nokusikhulumela, bafana banani ngisathathela insimbi namanje nisadansela isami skin, ngimkhuluma dlakadla nginwenzela umliwe ngiphethe abafethe ngipisha nabo empilo, kumnandi layikhaya ngathi after party. Futhi hita abapazi nochisboy basikhundela amakhadi bacabanga ukuthi bangashanga epanje ngeke nilunge bafana bami
kube bengingeke benze ngcoba le kube bengingeke benze ngcoba le manje ngiphethe umndeni wami manje ngiphethe intwana zami sengisho umndeni wami singumlilo singumlilo
Ngasoza wathi mnode luminali nje ngimkhadla ngencina wozane ngilishaye nje kade ngancina ngacaca ngumdoko buka ngiyaniphinda nifuna amaranda amadola nje kufuna umadiba ngiyadlala abafana ngisadlala inani ngimkhiphe ekuse njengotakalani I'm the only one akekho fana nami nidliwa kakhulu engathi niskima nombali ngidla negreen kukhanya imbawu ngakuthela iqiniso ngiphenduka nefoni bese ngiringa ibali ngaphika negolf ngaphenduka ipali I'm your nightmare baba ngincona ungalali ngithetha amagama nokusho ma ngithetha nemali
Bebatha maphepha nomlilo uzophela bangena kulela ngabe basha baphela makufika ke thina nopapa kuzophela bafana nibancane nganidla ngasuthi mbize nebutho manifika ngingabuzi sogadla kuziliwe kuyonyaba suthi beze ke bonke ke bantu bazosifusa xabasa lomlilo nawo bashisa bathi siyashisa sinokhipha amahits
Ubizo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr